been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kinda like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.
Hello and welcome back to the What Next podcast. It's your boy First, back again, episode 17, straight out of Eldoret. Leo niko na nani?
Niko na msani. Nitwa Tui. 2.E. Mini producer, artist, kutoka LD. Straight out of LD. Ndani, Eldiote tu. Eldiote, kabisa.
Brand kubwa, brand bigi, brand origi.
Brand enye. Nataka pesa.
Niate lakini.
Fiti sana.
Mwaze, how have you been, mwaze?
Mi nimekuwa fiti.
The year imekuwaje for you? Like 2021 imekuwaje, mwaze?
2021 imekuwa challenging, but imekuwa eye-opening, yani. Nizile vitu zenye. Nasikia mtu akisema kitu kama ati siji gold has to go through fire, ama kitu kama hiyo, ndi kwe gold, ama kitu kama hiyo. So mina feel kani mekua tu through your process 2021. Mekua na challenges zenye zime ni build for the better. Unaona? Sije feel kani me get challenges zenye zime ni discouraged from my vision. Junajua challenges inakuja in hizo forms mbili. Either itakuja iku discourage, iku show uwezi, ama ikuja iku show, kama umeza overcome easy stuff, then unaeza, una get. So me generally imekua challenging, but eye-opening, even though neza sema.
And the music ali COVID when any impact ya COVID or music yako ilikuwa aje? Juna feel ni kama ili slow down the process in some way.
Okay, so the first thing ilikuwa story ya kutravel juu. Unajua, sasa mi nikitaka kuseme kushoot video naenda place flani ndio nijue venye hiko. Sisi takatua tiniambiwe ati kuna place fiti, tunenda to shoot, nini zi, nataka kwenda kuona, unaona. So, mi napenda kuwa involved in music yangu, especially juu, wacha nita kujibu kwanza, especially juu, nimezoea, like, since nianze kurelease music, nimezoea kukua department head wa kila department kwa music yangu. Juu unaona, kama mi ni my own manager, mi ni HOD wa kila kitu, maths, English, science.
My HOD walikuwa tiaji.
Chana wa HOD. Kwa na. Anyway.
Tuanze na the beginning, wase. The beginning ya ni ya the music journey. Juhi mekujua for so long. Mekujua for like 12 years now. Apparently. Na all kwa years yote, umekuwa artistic in some way. Previously, ulikuwa dancer.
Actually,
kwanza sijimono uliacha dance. Hebu tuanze kwanza hapo.
Actually in 13 years.
13. Yeah, 13.
So tunaenda 14th year of friendship, bro.
Hiyo ni mingi.
Hiyo ni mingi. So
hebu niambie umekuwa artistic in all these ways na kila kitu, but specifically nataka to focus on music. Na over the time umekuwa music imekuwa like part of in all those ways. So nime tujani yako ya music. Ama your first love for music ilikujaje?
Kusema kweli, hata hiyo time yenye nilikuwa na experience my first love for music, sikuwa conscious that napenda ama na enjoy hivyo. Ilikuwa tu nikaa na pastime. Na ilikuwa probably nikiwa kitu kwa class 4 hapo. Nilikuwa sikiza ngoma tu the beat tu normally. So nilikuwa sikiza songs, then nangoja ikifika weekend ama temenye masa ameenda job na tuko holiday, minaingia kwa room na chukua ile recorder, cassette, kaseti, alafu naimba hizo songs, then najirecord yani, najirecord kwa hizo ma cassette tapes, alafu nakuja na zisikiza temenye ayuko. So you know the earliest memory niko na
the earliest memory ya love for music. Na specifically your time ilikuwa duration ya kina nani na ilikuwa nini ilikuwa, ama ulikuwa more inclined towards
ilikuwa at that time mostly ilikuwa hizi ma genge za zamani na isong, nilikuwa nakumbuka isong ilikuwa imehiti demu wangu amemnoki na Miss Mboch, napenda njaro za Mamboch, call me anytime you want. Sasa sana kumbuka hata nikisikiza hizo songs. Sasa hizo ndo time yenye na mangoma, of course hizi ma R&B za kitambo. juu zilikuwa zina play sana kwa TV. Mangoma oh pia nani unaitwa nani? Makoma.
Oh, yeah, yeah.
Ile nango ganga butu na moyo. Au asi Maximum Melodies. Tuligetingi ile VCD ile kubwa. Tuligetingi leto wanga na uncle yetu fulani. So the only CD yenye tulikuwa nayo ilikuwa ya Maximum Melodies. So pia asi oh lulu pia asi nimesahau jina yao. Asi unacheki. I think ni the same
so,
things.
But nakusikia ulikuwa so versatile kwa both sides, yani kama ni gospel ama ni hip hop pekee yake ndio. But tunakumbuka na wewe. Wewe ulifanya nikajua UB. Unajua UB?
UB ni nani? Rapper.
Rapper.
Namjua. Aliyo kitambo.
Semanga kweli jua sana na.
Uongo.
Kila mahali jua setu ni.
Uongo. Na ku.
Kwa hiyo yangu ndio mimi sema kweli.
Ah. Uongo. Wow, asije kumbuka hizo.
Brand UB. Wewe ulinipea.
Wow, wow, hata sikumbuki.
Wewe ulinipeleanga hiyo ngoma. Apparently ulikuwa hapa. Ulikonga na Samsung nyingine hapo hivi ilikuwa. Kuti keyboard alafu ilikuwa yellow.
Nakumbuka sana.
Bas, nakumbuka.
Nakumbuka sana.
Brand uonga, nakumbuka hiyo part.
Yesu uko na memory. uko na.
Asa nikupe memory nyingine yenye utashiandika ngoma.
Walai.
Walai.
Class 8. Class 8.
Ngoma sasa nikupe back story. Kulikuwa na ngata moja. Kulikuwa na A2J.
Nakumbuka.
Walikonga na ngoma.
Sasa
sisi tukaamua tuchenjie ngoma, tuke vitu zetu but tulikuwa na follow tune yao. Naweza kuimbia hiyo ngoma mpaka basi ilikuwa inaanza.
Ah, uongo. Hebu nisikie.
Ilikuwa ni imba hivi.
Hebu imba song hii.
Ilikuwa inaimba hivi. Mungu Baba alitupa, sasa sisi tunawapa. Jesus Jesus tunawapa wapa like every day. Alafu uko naingianga, si tunawapa, ejelishi kama uko juu au umechafa, word ya God itakuhit ka sniper. Alafu uko endelea.
Wallahi.
Wallahi.
Mbaka
tuliperform.
Anakumbuka tukiperform lakini sikumbuki yo song.
Si ngoma ilikonga. I think bado uko na communication nao senyo likoko. Lakini Masai. Maybe
Masai inaongeanga na yeye.
Masai kulikuwa ngoma ilikuwa ni mbanga ati ilikuwa ina boss. Iko na hiyo tune tu. But si tu sisi kumbuka original song ya basi tufanya nga in some weird way.
Si tuli switch tu. Yeah,
ulikuwa na verse complete. Ilikuwa inaanza hivyo. Si tunawapa ijalishi kwa kujua au umechapa. As in, ilikuwa tu crazy man.
Man, tukumbuki. Wow. Miss kwa. So naona, yu ni kano nye nakushow. Si kwa conscious. Most of the time, nikifanya hizo vitu. Wata nikidance. Si kwa, haikuwa kitu serious kwa mind yangu. Juu. Unajua kwa mtu hii mostly kenye unafanya ni kenye umeambiwa na mzazi wako. Na mimi nilikuwa naambiwa enda soma tu, like soma. So mimi nilikuwa najua kusoma ni serious. Izine ni kapi hii. Exactly. Wewe unashaichukulia PE seriously. Na sasa hii PE ni course, wasa unasoma PE. Una get. So mimi sikuwa ifanya hizo vitu nikiwa conscious. Sikuwa ifanya nikiwa conscious. Na maybe ningefanya nikiwa conscious.
Maybe but still maybe ilikuwa part of the journey.
Of course. Ni divine path. Like, hakuna kitu kama ati, kama inge happen hivi, inge kwa hivi. Of course, unaweza fikiria hivyo, but ilikuwa happen hivi.
Kitu ingine, ngoma ingine, ulikuwa umeshikanga basi ya kwanza ya nonini kwa kushoto kulia, afu nilikuwa na basi ya pili.
Hiyo nakumbuka.
Unakumbuka.
Yeah, lakini sikumbuki basi.
Hata niko basi yenye ilikuwa ni.
Hey, tukirecord that on Thursday, hizi throwback ni nyingi.
nakumbuka mwede. Yo ilikuwa one of the best times. I think hiyo time when tulikuwa na love ya music na kile kitu.
But I think naona kama like sports na art. Na sijui kama sports ni art but mi kwangu sijui sidhani. Lakini art na sports tuseme sa arts in terms of anything kutoka kwa design, music, fashion, whatever. Na sports ilikuwa kama ilikuwa therapeutic to us kiwa chuo juu kila kitu ilikuwa so serious, yani prep sijui kusoma subjects sijui ngapi, like hakuna time hawako I take time to consider una enjoy kufanya nini, haikuwa ina matter, una get. So na feel kama tu ilikuwa kitu yenye tulikuwa tunafanya tu ku like ku chill tu.
In line na usema story na school and all, 844
niki add up na get 16.
Sorry, 844 niki add up na get 16. Square ya 4 irrelevant info intelligent versatile
old school and simple.
Wewe ukakitaja tutafanya kuyongo. Wewe nilikombenga original ngoma yangu baby.
Ah, ulisho. By the way, unajua si like naweza sema especially wasana nijua poa. Originally their favorite song.
But anyway, tumia fast forward sana.
Endelea.
So moving on to high school.
Mm-hmm.
I think hapo ndio ulipata influence ya music kuandika. Nao tulikuwa nao na
true.
I think hapo ndio I think kuanza ku transit kwa point yenye mwanza kwa more conscious of what you're doing kwa music.
Mm, na reason niko nasema ni divine path ni juu venye okay ningeangalia na a bad angle venye niliingia Kabarak nilikuwa limited umetoka from kuwa senior class 8 to kuingia form 1 being a junior, so hizo options zingine zote zilikuwa very limited to wasenyako on higher classes higher forms kutoka form 2 kuendelea form 3 form 4. So tuseme for example nikiwa primary hit school tukiwa hapa nilikuwa na ability ya kufanya hizo vitu zote from drama to nini juu mimi ndio kwa class 8 unaona like si ndio tuko hapo juu tuna dance tunaimba tufuta tunacheza basketball tunacheza azini nilikuwa tunaweza fanya everything but sasa kufika hapo nikaa muona nika God alilimit hizo opportunities zote akanipatia tu option moja ya music juu ndio ilikuwa the only available thing that nilikuwa naweza fanya nikienjoy ama with ease. Unaona hizo vitu zingine zote sikuwa na opportunity ya kuzidevelop.
Ndio maana dance ilipotea.
Yes, exactly. Hakuna msia alikuwa na hakuna hiyo culture ya dance. Ni hiyo culture ya dance yenye ilikuwa huko iko big juu shule ya Moi tena ilikuwa
street. Najua the spiritual angle, the spiritual aspect of it. So
ika get to hivyo ikakuwa music. But it's just kitu interesting. The first day when nilifika Kabarak. The first class tulianza on Monday tulikuwa tunafaa kuchagua kati ya music, home science na agriculture. Ilikuwa one of the options, I think ilikuwa option 12 ama 13. Mimi nikaenda music. Wow, nilipata culture shock. Jumla jamii nimetoka Eli. Alafu kwa nimepata wasi wametoka machuka makini. Sasa wanakuja wanaongea kizungu tu. Although wasi wengi kutoka hata yu makini wamekuja kwa mabishti wangu, say in future ni mabishti wangu close mbaya. But ni venye tu nafika mimi niko zile za. Hadi niko na bishti wangu anaitwa Ray. Kwanza shout out Ray, nitamwambia hata sikize episode. Ray yako majuu, alienda yeye ni mkimbiaji. But ako on scholarship huko pia academically anafanya sijui ni chemical engineering, I'm not sure. So Ray mimi na yeye alikuwa amesomea hapa Eldo Baraka. So sisi tumefika daro yetu kwa COLD, sisi tu ndio tunafilka. Mimi nimetoka Hill School, yametoka Eldo Baraka. Aso wengine hizo ametoka TST, Kipkeino ama tu kitu kama hiyo. Ama Greenville. So tuko zile za, wah. So vien kengia klasi ya music, nilifeel tu azi. Nikatoka the first day. The next time tulikuwa na option, nikaenda agriculture. Wah, nikakaa agriculture. Shida iko agriculture, shida ilikuwa mwalimu, alikuwa mzee sana. Alikuwa mzee sana. Sijika bado hako, but I hope hako. Alikuwa mzee. Ile, unajua mzee mzee? Alikuwa mzee mzee. Ile tu.
Ile tu yani.
Anakula tu pension, tu chuo. Sijua na mwana. Lakini ile serious. Nikatoka, so nikaenda nikafanya home science. But despite kufanya home science, ilikuwa na bishte yangu anaitwa Eric Maru. Alishinda Afrima Awards. Shout out to Eric Maru. Juzi. Ni saxophonist na bassist. Mzee, ametoka Elipia. Mzee anaitwa Johnny Mbithi. Aso alini. Nikawa lini embrace tu juu mimi nilikuwa naimba. Kuna day fulani nilikuwa naimba msanii anaitwa, kuna msanii fulani pia anaitwa Tedaskoe, pia he do the rapper. But akina sana Elvis na I'm sorry Eric na
Johnny.
Walinijenga mbaya juu kulikuwa na walini induct into an a cappella group yenye ilikuwa inaitwa OVOP, Organized Voices of Praise. So tulikuwa tunaimba a cappella hizi mavitu kama za ma pentatonics sijui nani ku harmonize nini. Exactly. So hapo ndo niliget ku learn harmonies. Alafu nikaanza sasa unajua kiimba daily for years hata kama hauko unajua kuimba poa, utajua tu kuimba poa some way. Hata kama ni a different way, your way, uta sound too good in your own way. So mi sikuwa I learn music the classical way venye inafunzwa ati.
So hii time yote ujerudi music class, mekutu home science.
Eh, sinko home science tu, lakini mina kilangu tuko music. Mechapwa jua music kuandika lyrics hata kwa merudishiwa results, papers nimeandika, then tunambua to collect for correction. Walimu wanapata lyrics. Na nisewe me failed, so ah. Anyway, but ilinijenga tu confidence yangu ya music na kuperform. Jilikuwa na perform church, so na perform mbele ya primary na secondary yote kabarak mzima, na sometimes hata kuna university na una solo naimba mbele wase yote. Ah, so alafu sasa na kuchua hey,
so yote mkuu na imba azin
kuimba, kwa na imba kuimba, alafu see you sana I do the rapper, kwa na rap
So I think hapo sasa ndio ulikuwa umesomaanza specialize na kuenda kwa hiyo path ya music specifically.
Wallahi nashuku up to date. Hiyo ndio highlight ya music career yangu.
Wallahi.
High school But ni juicy je going back to COVID when it affect music yangu. Hiyo time nilikuwa nishaanza ku get plans za ku perform shows then
but before tuongelee COVID and all. Writing salience ya wapi? Nisa kumeniambia ulikuwa na nini? Apart from your writing tulifanya.
So apart from your writing tulifanya, mi nilikuwa nafanya writing yangu time ya daro. Juu nilikuwa na find it interesting. Kuandika tu. But sikuwa naandika seriously. Ilikuwa tu ile tu ya, na sound poa. Hivo. Then, to be honest, venye sana nika meet Edu the rapper kani show, situandike ngoma pamoja. Sasa nikaandika, nakumbuka hata hiyo song, ilikuwa, "Dear Lord, I pray unto thy name, I know what you name, save me from the darkest day. Dear Lord, I pray, dear Lord, I pray." Hata I think tulirecord your song.
Hapo likuwa na verse.
Kiwa form 2, so hapo ndo iliandika verse. Then nikaona, by the way, nikiandika verse, si ni ngumu sana kuput things together as compared to niki freestyle. So Edu the rapper alikuwa anajua kuandika vizuri, but yako anajua freestyle sana, lakini mimi nilikuwa anajua freestyle, to be honest, exceptionally up to date. Tena nitakuonyesha freestyle nyingine, na si ati siwezi sema ati Mi si ringi, lakini ni ukweli kola speed. Ilikuwa easier for me to freestyle than kuandika. Na for him ilikuwa easier kuandika than freestyle. So wakani show episode unafaa kufocus on pia kutry kuandika nini. So msa alikuwa na ni challenge, but hakuwa, sijuka alikuwa na jua, but kwangu ilikuwa so subconscious. Venye tu nimekuwa nikifanya hizi vitu zingine, kwa like, wezi napenda music. Na wasi wakaenda wakashindanga ya word.
Groove. Recap.
Yes. So, like, hapo ndo nilianza kuona, bethe maybe nikimaliza chuo inaweza kuwa serious. But for me, remember, always najua ni chuo kwanza. So, hata ndo maana hata ndio nikuwe serious na music ilikuwa after nimemaliza kampu. Naona.
But the interesting part ni kuwa, umekuwa pia exceptional kwa shule, so...
Sasa
so pia CT huko na struggle pia
to be honest, mi sikuwa na struggle academically, but when nilifika high school siko set, nilikuwa na struggle set, nilikuwa na kwa number last, but sikuwa na perform as good as I should have. Kwa nilikuwa na perform tuseme kampo nili perform poa sana, na sikuwa na perform hivyo high school. Jua energy yangu ilikuwa so focused on school, no, it's so focused on music. Sorry, yeah. Juu hapo nilikuwa like, nuna kushu ilikuwa highlight yangu, like, wow, neza imba. Sayo nafaa kujua moles, sijali moles ni nini. Mini nafikiria melody flani, lyrics flani. Tupatane na Edu the rapper ako na lyrics kwa mfuko. Ananipatia na niambia ebu cheki, niliandika hii. Then mini kuzileza, hata mitu kipatane ya lunch, lazima nikuwe na lyrics. So mini enda naandika. Yo double lesson, ama triple lesson ya swa ya kusoma hii damu nyeusi. Anaandika hizo time.
So hapo ndo kwanza sasa kuandika.
Yes.
Alikuchallenge more kuandika.
Ku channel music yangu towards kuandika tu na si tu ku freestyle. Just sometimes as a freestyle it okay so good but haina story, haina concept, haina unaona. So wezi tu squatter to ku rely on it. Unaona? But so nikaanza kuandika. Naweza sema high school kama juu okay before turudi nyuma hata before tuandike ngoma. Tukiwa class 6 nilikuwa na book fulani A3. Nilikuwa nimeandika. Unakumbuka?
Nakumbuka. Kwanza ulikuwa unakanga nyuma yangu.
Bas. Sasa hiyo book naweza sema class
kwanza ilikuwa ndogo ilikuwa hiyo.
Ba, hey, ilikuwa tu shape fulani weird. So you know my first ever lyric book. Sijui ilienda wapi but class 6 naweza sema for fact class 6 ndio nilianza kwa like hiyo book nilijaza by class 8. So nilikuwa na sikuwa confident to perform any of those songs but nilikuwa naandika ngoma ngoma on mangoma on mangoma. Nilikuwa najiambia tu nita record. Nikiwa form 2 venye limited with the rapper vizuri yalikuwa form 3 I think ilikuwa jana ma Feb 2012. Then the holiday April kulikuwa na studio hapa inaitwa El Mazueli. Nilikam nika record song. Na wakani sign.
Wallahi.
Wali sign 2012.
El Mazu
production. Na akina umse anaitwa Antonio. Sikuizi anashutianga same videos.
Wallahi.
Adi nchenda kuperform Bungoma.
Mbona sijaijua?
ilikuwa tu. As in, ata mi uona sometimes. As much as masangu yes. I object directly to sifanye music but hayuko azati fanya music na kusupport nini hayuko hivyo jua kwa zile za hey, focus on your academics bado unakumbuka yani tu tafuta job fanya hii chunga hii fanya hii unaona. So si ati anani cheerlead towards my music but si ati anani discourage lakini mi uona that vitu kama hizo kama venye yuko na mi kusainiwa nikiwa form 2 ako zile za na nilikuwa najua tu utakuwa msanii. Exactly. Nilikuwa na hope tu utafanya kenye nataka but nilikuwa najua tu.
Na hiyo experience ya studio mara ya kwanza ilikuwa aje kwako?
Ilikuwa new very uncomfortable. Paka saa hii na feel kana grow. Juu studio confidence ya microphone ni very different na kuweza tu kuimba ama confidence ya stage. Juu mi usema niko na 3 platforms. Number 1 kuandika. Hiyo ni my first platform. Na hiyo ni the most important thing kwangu for an artist. Ukifikiria in terms of tuseme mimi uangalia hip hop juu iko na longevity mob. Tuseme mse kama for example Jay-Z, 50 Cent, hasa Jay Dai, jina zao kina Cole Kendrick, majina zao zitaishi for a very long time. Tupac, Biggie hasa wataishi. Sisemi hawa wengine hawataishi but ni venye ukiongelea wase wa pop ama kitu kama hiyo wanakuwa wengi sana. Like list inakuwa refu sana but kukuwa great lazima ukuwa very good writer. Unaona? So you know the first platform venye mimi naona music. The second place yenye lazima ukuwe very good at performing. Hata unaweza change demeanor yako unakuwa tu a whole different person na channel mtu tu weird vitu zenye haungei sema in a normal conversation na feels hapo ni kwa mic. Na hautaipata hiyo confidence until you practice. Until you do more. Uendelee. Ndio sasa utajipata. Oh, by the way, ukilook back kwa zile za wa. Sasa nakaa mjuka mimi sasa naweza pata msemo yenye nisikiza the first time kwa hizi songs zenye nimeandika. Kama for example, song yenye nimetoka kukuplayia. Yeah. Songs nimetoka kukuplayia. Naweza sema nikiplay msemo ya Jay nisikia before atakuwa zile za msee akofiti. Ana like okay ame come up aje na hizo vitu zote. Ni different kitu kaa hiyo but msemo mwenye kaa wewe mwenye umenijua hauko as surprised juu unajua hii ni kitu yenye nika imekuwa ndani yako umekuwa tu ukifanya as much as unajua ukifanya umekuwa ukifanya so because you can say many
but you could explain yani hiyo for the first time ulikuwa studio na kila kitu
imekata. Oh exactly
so umesema ni recap specifically edu the rapper but then ulifanya freestyle nyingine noma sana.
Tulifanya freestyle 3. Tunafaa kumtafuta pia. Na just kumbuke hata yenye inaanza. Hiyo ndio the funny thing. Sikumbuka ngivyo
sana. Anime bank meter kiso speeder. Ukumbuki?
Chao kweli sija bank meter. Chukwili sijaba kwa
Twitter. Kwa Twitter, sos Twitter. Anyway.
Muji kaza kio jamu, sos Peter.
Red lorry. Yellow.
Lorry town twister.
Anyway,
yeah.
so Edo make influential and all, but Edo na recap na everything. But so moving forward from high school, umetoka high school, umeenda campus.
Mm-hmm.
Zin, musically umechange aje ama musically ukoaje hiyo time?
Okay, so kuna bishte yangu wa capturate mwezo wangu mbaya sana nitwa Div. Jiko unamjua.
Jina ni familia.
Div.
Yeah.
So Dave kuna boys wetu tena mgeni anaitwa Leon. So mimi Dave na Leon sio exchange books. Susoma books. Like ukipata book interesting ama book tukayo sio exchange. So akani tumia book fulani. Inaitwa The Power of One. So like book inaongelea intensity na extensity. Nikikupatia example, naweza sema mseka J. Cole ako intensive, very intensive in his writing, nini ako intensive mbaya, but mseka kama Drake ako very extensive in that anaweza sikizwa na wasi wako Puerto Rico, mse ako what age, like si lazima tutake kugo for something deep ndio ni Drake after all, ni mse nika kugo commercial for example. So venye nikaona hiyo book, like hiyo book inakupatia clear advantages of both, but nika inakukoast towards being intensive. So mi nilikam ku think of it that nikiweza kuwa extensive first before niko intensive, wasea watani consider juu nika saiteme mse ame go very commercial. Alafu umejulikana for your commercial music for 10 years. After 10 years, once you start kwanza kutolewa say serious music about kuji express who you are na nini, sasa utasikia. But ukitake time to express who you really are, two things that happen. Utakuwa very intensive by kutokuwa extensive. Yes, utakuwa very intensive in your writing, in your thinking, in nini. Na at the same time, uta grow in a unique way. Kuna uproducer wetu anaitwa Kili Hipi. Alikuwa anatuuliza sana kuhusu our unique selling point. Mimi Swami na Boy Black. So like kila mse hata wewe kuna unique selling point. Na hiyo lazima uidentify. Na the more extensive you are, the less unidentify your unique selling point. The more intensive you are, yani by kwa intensive like kuna choose kwa as different as possible, as new, as original, as authentic as possible. Una go as deep as kuji show that how copy anyone, how kuto juka mi some the whole of this year nikiandika music na delete Instagram, WhatsApp, Twitter. Just taki kitu junezena nipate kitu in influence, then niandike subconsciously bila kujua, ama nene nisikize ngoma YouTube ni get melody flani, niandike song kama hiyo, then kuzeleza so, na hii ngome ina sound kali, na sijui na recreate kitu wenye ili ingia kwangu subconsciously. So, by intensity, na mean, kudig deeper into ni nini na kufanya ukwe very deep, as much as sorted kwa the same. Wait, see, atuzaliwe na siblings wangapi, mko so different. Imagine metoka from the same parent na mko that different. Sasa imagine in the whole world, ata kwa field yako tu. Mko so different, mko so unique, but na understand culture ya kukua extensive. Siko judgmental of it. Ni venye tu nimechoose kukua intensive, alafu nitakuwa extensive.
Kukua intensive first.
Yes, yeah. Alafu nitakuwa extensive. Exactly.
But the analogy na explain, mbona ama rapper most wenye wali hit na hit song moja, yono manza kuenda chini.
Kuna difference ya mse ali hit na hit song moja na mse mwenye ali make album 7 alafu ndo mkamjua.
Yeah, clearly.
Na mimi na prefer kwa the latter. So like na feel kama hiyo ndo kitu yenye itani make kwa so different by kuto try kukua kwa say ndio tu aso anijue.
Baze, when you voice baze.
Thanks man.
As in your analogy, I apply kwa music peke yake.
Eh, sin in life.
In apply in life.
Totally, hata to your family, like everything. Like mi sitaki family yangu ikuweka family fulani. Nataka kutengeneza family yenye ni so unique. Kitu ina to make unique, una identify nini na make us say unique. Situishi basi in that uniqueness instead of kutry ku recreate kenye family ingine inafanya. Same to friendships, same to relationships. Kila kitu iko very unique. So ku embrace yo the uniqueness in it.
So you the aspect ya you ko intrusive and all. You could lead uka drop single yako ya kwanza YouTube. Kwanza iliko on 22nd December 2019. Mm. Unakumbuka?
Siwezi sahau.
Yeah, nakumbuka.
Siwezi sahau.
Nakumbuka kwanza ukinitumianga hiyo post mazi.
Eh. Ukakuwa like eh.
Sema tu acha tuingoje tu.
Acha tuingoje tu.
Ni ngoma ni original. Hebu niambie tu process hiyo ngoma kwanza. Okay. Ngoma, hiyo ngoma mimi ni za rap yote.
Kwanza ya Death Wish.
Mina
kufa kikondo
mna bo look
ni wote hamni show mini origi bro niko ufe kiondo.
Conclusion, ukinite kitu juya boden kikros sini cross mina chungwa na msalaba na hunt pia na gather yeah sugar daddy restaurant chakula aina
chakula kona ladha
yeah yeah after that constipation
simesa bro look show
reality
rejection, infection, detection.
Toria protection.
Isimas sindano, ano injection.
If everyone is losing,
then we are an exception.
Otherwise, 844.
Niki add up na get 16 square 4 irrelevant info intelligent.
Bro, asinye ngoma. Niki na maju.
Eh.
Mtambi yote ngoma ni yangu.
Walai.
Na mbetu msema kwa video ujamaa. Ujamaa ta nivenye tu ujamaa libia.
Lakini ingoma.
Ingoma ni yangu bani. Minda tulendika. But.
Oh, original.
Ebu nyembio. Rating process yo ngoma.
Rating process yo ngoma. Kwangu ni perfect. Juu. Ni perfect up to now. But see the best thing enye. Like see the best moment ama the best music yenye nitawai come up nayo. Ilikuwa just part of the process, but ilikuwa one of those perfect moments. Juu ilikuwa switch kati ya najua mimi ni mzini naandika mangoma sije record na criticize tu asin kwa zile za sasa wanaimba nini maze. Na mimi mwenyewe siimbi. Ilikuwa in between hiyo na mali niko sahi. Bethe mina imba, mina record, mina rap, mina andika mangoma, na produce. Ilikuwa in between you. So ilikuwa ka na adrenaline mob. Nika nime tense, nika niko so sure of. But to be honest, deep down, sikuwa na jali. Songa pata ipenda. Na feel ka yu ni one thing enye. Nishai kuwa almost corrupted. But haijai change yani. But anyway, ukiniuliza thought process yangu about your song. Your song, nakumbuka vizuri. Hata si mimi niliamua kurecord. Nicole Nsambo aliniambia ni record. Unajua, mimi nilikuwa naandikanga mangoma. Nilikuwa naandika mangoma mob. Then, naenda YouTube na download my beats. Nazi hivo tu, na sikiza beat. Nikitoka Daro, Kampo, naandika. So, tulikuwa tunapata nanga of course na mabish the weekend. So, one of the weekends, tuka happen kumit na Colin Sambu. Na, yeni mse anapenda hip-hop pia. So, venya kaskiza, nilikuwa na rap na freestyle, nika rap, nika mshubu skingo man meandika. Nika mplaya beat, alafu nikaanza kurap. So, sinikamaliza yo song, mse akanishow. After yo song, akanishow, like usipo record this song utaji blame juu uko na reason gani ya kutorecord this song na kuirelease. Kwa zile za by the way. So after that nikakaa kitu kaa 2 weeks nikifikiria sasa ni record. Ni flani tu nikapata neighbor wangu flani anaitwa JM. Umse nilienda kwake nilikuwa nimeenda kumuomba kiberiti. Then nikampata ngoma yake na play. Kabuza, eh, yu ni wewe.
Nikuwa nchoma takataka.
Kwa nchoma takataka. So,
yeah, lazima ujua sazingina, lazima usafishi nyumba. Uzi yata.
Of course. So, mini kamshow, ni aje umse ni wewe, kanishow ya. Kamuza kwa na record wapi, nini, kanishow na record Githurai. So, original record Githurai. Kwa msa naitu Akish.
Akish.
Akaniambia msa anaitwa Akish nini nitakupeleka kwake akanipeleka. Mm.
Na feel like James kissing along tumeandika.
Na feel poa sana. Yani na feel nika ni blessing nika mse kuja walk up to you akushow. Napenda show yako ama napenda venye una dance. Ni kama mse ku appreciate your form of expression. Nika the highest compliment. Unaona? As venye tu meji express iko in writing, iko in public speaking, iko in whatever way. Nikinaweza show for example venye sai ka sisemi ati na feel the same way, but nasema for example a totally different person ka politician. Akiongea aone wasio na respond. Kitu ka hiyo yani kuzileza. By the way si wana naona Kenya nasema ina resonate na si
so after school kuna ngoma kadhaa zimekuja yani I think umekuwa na growth kwa ina video production na kila kitu kwenye me grow over the time. But kuna ngoma nataka ni single out ni Mantra. Mantra imetoka this year. Na feel nilikuwa nakwambia before tuanze kurekodi ngoma mimi. Yani pia vibes zile za jamaa kuna kitu aliko kama ingia. Hebu niambie Mantra venye ni kama about.
Okay so Mantra Mantra ilikuwa ka kwangu ilikuwa expression ya my ni iko ta expression kwa ka declaration that mi sitaki kufanya commercial music, si make music tu nicheze kwa club ama kwa mat like nini, like kwangu venye naona music na venye na feel music ni a whole different aspect kwangu. Nataka ku inspire mse, nataka ku bring change, nataka kufanya hizo vitu zote positive, unaona. So ilikuwa njia yangu ya kusema by the nyasi mnafaa mjue kama mtani support mjue misiendi njia, so kama mtaenda na mimi mjue mnaenda
njia,
exactly the introspective me. So hiyo song ilikuwa ka kili hipi actually Martin ananiambianga kili hipi ni Pep mini De Bruyne. Yani kili hipi ni mse mwenye alitry kunishow nifanye kenye nafanya saa hii 3 years ago.
Yeah.
Like alitry kunishow about ku dig deeper into my music, kuona nini nifanye kwa hiyo ni unique, hizo vitu zote, ku go international, kufanya kitu different, hizo vitu zote, but mimi nilikuwa so hooked for a year, nilikuwa so hooked on nitajulikana lini. Yes, inakupush in a positive direction towards kujiexpose, but pia inakufanya mpaka unakuwa so frustrated them wasee hawa receive music yako as una feel wanafaa ku receive. So si ati sahi niko kwa comfort zone, but sahi na feel kama nikana save up. Unaona, inaweza kaa ni kama umse ana gari, umse ana hii, umse aspend pesa, lakini ana save. Lakini unaweza ona mse mwingine ana spend, naomba umse ana spending anakwanga hapa, lakini maybe yeye akuzile za kwa pesa zangu zitaisha very soon. Sasa zangu zinazaisha anytime saa hii. Hata sijinchukue loan. Maybe hata ndo za loan ana spend, unaona? Kuna mse ana spend ndo za loan na kuna mse mwenye ana save up. So so place yenye niko na feel kama nilitake a lot of time ku jumini mse. Mimi mse si ati na overthink, but iko very very critical about kenye nataka wasee wasikie. Juu kama notice for example nitakuplay hata song nyingine yenye nika mu try as much as possible this cuss one na tu sina anything against cussing, jua sina work now na cuss, so sina anything against it. Ni venye I think partly ni juu najua wasi wanasikiza muziki yangu ni wasi wenye ni kama what I feel offended. Unajua it's all about the culture. Ningekuwa majuu probably ningekuwa na cuss all the time. Juu Juma Sako anaweza kuwa hata wewe ni mtoi akuja kwambie kitu yenye ni cuss word fulani. Yeah, na si offensive za kitu kama why the something are you doing this and this. Na mtoi
yako imekuwa embedded kwa
exactly. Ni just a form of expression, si offensive, but huku you come clearly is offensive. Na me as much as niko intensive, goal yangu in the long run ni kukua extensive na intensity yangu. Unaona?
Okay, so na music na kila kitu, 2020 imekuja na so many things. Ya kwanza ni COVID, na kitu ingine ni umechange as a person. You're not a young boy anymore. Like, you transition. Like, who tuambie more about you?
In the best words possible, naweza sema nikisema hizo stories za challenges na nini na bado kukua eye opening, hiyo ni a very huge part of the reason. Juu ka for example kuget mtu hii kwangu ime change a lot venye naona music yangu, tuseme. Juu naweza taka akisikiza akiwa age yangu yenye niko sasa, asikize kenye nilikuwa nasema nikiwa hiyo age yake, yenye atakuwa akwe zile za wa, nataka aseme wa, mzee wangu anani inspire. Sitaki tu nikuwe trend, nilikuwa nataka ku create music yenye atasikia, mtoto wa mtoto wake atasikia always, kitu ita live forever. Si kitu ni trendy, si kitu tu ni hype kuna catchy something. Nilikuwa nataka ni kujiexpress, ilikuwa kana nataka kuandika book ndani ya music yangu. Kitu kayo, nataka kuandika book ndani ya music yangu, na kila song maybe nika page, kila album nika chapter hivyo. So hivyo ndio venye mi imeni change generally towards my music, na nafeel kama music yangu ina express a lot about who I am. Juu si niko confident in myself, but si believe that nimefika, niko so sure that naweza kuwa better than what I am.
Naweza kuwa
better than so sitaki kuwa comfortable.
So moving forward, from now moving forward, what's the plan, man?
Plan okay, so si nimekuwa nilitake the whole of this year and release only 3 songs, lakini nilitake a lot of time kuandika, kufocus on ni songs gani ziko tuseme listenable, ni songs gani your son has received, ni songs gani, so hivyo exactly. Pia nimekuwa nikistudy at the same time naandika na perfect. Jusa mi mostly tangu nianze kuwork na Kilihipi, sijakuwa nikidu a lot of production on my music. Nimekuwa niki achilia my writing and expression, juu na feel kama as a producer I'm a learn more than me ni melearn, na akona edge in dynamism, ako so dynamic, na ako sijui ku explain but anafanya like anaweza make beat yenye sija imagine ikiflow kama mantra for example. Na kama mimi ningekuwa na make beat nikiji confide na how I view music, unaona, ningekuwa so limited bila hata kujua na make beat. Juu najua inafaa ku sound hivi na hivi, ndio venye nitaandikia poa. Sijui na make beat ya venye nitaandikia vizuri, but nafanya hivyo. Kwa for example, si ati ina come out vibaya, but EP yangu venye nilifanya, si niliproduce the whole EP, na ku make hizo beats zote ilikuwa such a good experience. Lakini nili realize that nilikuwa a bit too comfortable on all of them. Na hiyo ni kitu moja spendi kukua.
Na kwa hiyo EP 1 ina billionaire stand out.
Na nilikuwa najua ndo maana nilifanyia video. Si ndo only song nilifanyia video. So from next year, God willing, sitaki kusema month, but juu siko sure, si ati juu ni siri. Juu siko sure bado. Na plan vitu zingine kuhusu kuzi-release, kuzi-market, na mostly on marketing. So sitaki ku-release this better music ifikie the same or less number of people. Nataka ku-make better music nikijua nafikia more people. So nafocus so much on my marketing na nini. Kuna wasiata naongea na hao, na learn a lot about it pia. So from next year, na hope pia kudu collabs.
Nikota kuza kusu ye pia.
Nataka pia kudu collabs juu na feel kama nimekuwa introspective enough. Nishajijua yani. You feel ka after kuandika daily for a whole year, na nimekuwa nikiandika for the past 13 years give or take. Then na feel kama nimeanza kujijua. Sijajijua completely but nimeanza kujijua. Na hiyo kuanza kujijua, the beginning of it si ni the best part juu. At least sasa nikavenye wanasema kumake 1 million ni ngumu. Lakini ukisha make 1 million, kumake 2 million ni rahisi. Exactly.
Yeah.
So ni hivyo. Na feel kama nisha make 1 million.
Eli umepotea sana.
Sasa hiyo ni mostly juu ya music wasi na work now, business ya family, mimi na wife, na story ya chuo na get. Juu nilikuwa nataka kwanza masters. But hiyo tutaongelea tu baadaye. Ni venye, to be honest, na feel kama opportunities za vitu zingine ziko based on the culture of the people. Na culture ya Nairobi kusema kweli, as much as mi si a fan of it, nataka takuja kusettle in the long run, but culture ya Nairobi iko more receptive towards art. Any fact compared to place kama Eldi. Although, naweza sema kwa studio yangu nikiweza record mse Nairobi, ni way cheaper than kama ni studio ingekuwa Eldi. Ingekuwa Eldi hata ningecharge 10,000 per session, ningeget wasi. Unaona? So, siko after the money per se, juka ningekuwa after the money, na feel kama ningekuja tu Eldi. Na feel kama kuna more opportunities, na naweza do more for myself nikiwa Nairobi, na hizo on a daily naezaenda kwa studio fulani, naezaenda kumeet producer fulani, marketing strategist fulani, yani as yuko kwa ground huko, itanisaidia hata nikitaka kuja kusaidia artists wenye maybe wako young, amsa wako high school ama maliza high school ajue atafanyaje music. Na feel kama nitakuwa na better influence juu hata sasa nikikuja ili ni settle nianze kusaidia artists, sina as in nitawafikisha wapi na mimi mwenyewe sijafika, unaona? So na mi ukuja home, but nataka kwanza kuachieve kenye nataka kuachieve
kwanza.
Alafu nikuje ni set up.
So tumeongea for like close to 1 hour size.
Yeah.
Kwa hiyo time inasonga hata si noti. But anyway, anything else yani ungependa ku add up, yani kusema ni about describing just anything ungependa tu kusema. Hapo sasa ni ile the last 5 minutes ya.
Sasa hakuna mse na campaign ya so.
Wewe sasa nilishinda jana.
Arsenal iko juu. Wewe Arsenal iko juu. Na si ni the youngest squad in the Premier League. Mimi na imagine please. Arsenal tu akibaki solid. Imagine please tutakuwa in the next kama tuseme 2-3 years.
Alafu kitu interesting ni kuwa amechezeo scored for the last like 3 games consecutively.
Na hata the previous tuseme kama 10 games ni wasi kama wawili tu wamechange kwa squad. Maybe ameanzisha Odegaard badala ya Smith Rowe ama Tavares amebenchiwa. Jutini amepona. Sasa hakuna bume anga chana.
Swag.
Sa, swag, chana.
Tumazo kumbia
mwana. Waze.
Waze, I think tumefika time ya kurap up na thank you waze for coming. Tumepanga
from the beginning. Thanks bana. Finally. So unaona, nilikuwa kushow divine plan. Kuna reason bona atuku record this stuff January. Jo tungi have the same conversation.
Nakumbuka, there's a time ulikuwa lili kufanya kitu in between hapo. But nikakombe lute imeki, itakama time yake imekam.
Imekam.
Na ample time ya tumefanya, tumerecord nini.
Mazi.
But thank you, Mazi, for coming through.
Thanks, Mazi.
Keep doing what you're doing, Mazi.
Thanks, Mazi.
Inaambia, unye mnasikiza ipod size. Nimesikiza unreleased music. Na minaambia, you guys are not ready. Stucking expose more, but just pay attention. Two era on YouTube, sindiyo? Two era on YouTube. The original two E. As in two na E.
Number 2.e. Unaona kama venye J Cole iko na J.Cole. ni hivyo 2.e.
Yeah,
2.e. Eh, sasa hiyo e ni Eldoret.
None of the interest. Ah! To Eldoret.
Eh.
okay. So thank you, Maze.
Thanks, Maze.
And hopefully the next time maybe niko Nairobi tutakutalink up.
Eh, atralink tuone tuone venye tutafanya tu record.
All the best, Maze.
Thanks, bana. Hata wewe thanks, bana.
Ndio art na kila kitu imeko na wewe all through the journey. So hii ni kitu una keep niko na live towards your dream.
Kabisa.
Na baadhi uli bachelor zilikuwa
bachelor
undergrad
or biotech
eh, na uko na plans
naanza ku consider kufanya masters ya biotech eh,
maybe ni zone nini za kutini in the open maybe opportunities in the near future,
who knows.
But that's interesting.
Kaunaweza fanya kitu fanya
kwanza fanya kitu fanya. Thank you, Maze. Thanks for coming through, Maze.
Thanks.
Kaunaweza kiza saizi, Maze. Thank you for listening, and yeah, for episode 17, make sure you listen to the next episodes that are come. Probably I'll take on like 2 more episodes before the end of the year. Follow me on Instagram, kurgat__ at the What Next Podcast on Instagram. Instagram yako?
Instagram yangu ni the real 2e, the real 2.e. Don't pata to evolve social media platforms.
Alafu stream Skiza, hakuna Skiza zake kwa ngoma zake on YouTube.
Skiza
codes ziko kwa nini, just
kwa YouTube descriptions tu hapo.
Support art yake na support anything yana. Unao kisikia I post kitu ama event yanatakuwa next, come through Maze, support in whatever, hata kama ni kushare poster tu peke yake.
Maze, appreciate. Ina go a long way sana. Maze, kabisa.
Okay, thank you so much and see you next time.
Thanks, Maze.
Cheers.
Cheers. We'll see what's about to happen. Hey. Okay, we'll see what's about to happen. Hey, we'll see what's about to happen. Next. Hey, we'll see what's about to happen. Next. I'm making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kinda like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.